Ejo muto muto koko nsabera bulungi era n'ebyensi eno bitono ebinyiga ekikulu ekisooka kwe kutyo ye yakutonda n'ozzaako abaaba kuba bamutwala seneerina sitaani n'emitego yategana mingi era oluyonga bw'oti bwesanga okudde muli bingi ebitulumya ku mubiri n'emmeeme naye ebisinga obungi ffe tubyetuusaako ekintu kyakabinga era ggololonkana olw'okukwata koti ng'oyita nnyombo omubi kiwanzalira kinze kyemba mbonabona singa nfudde bukinze n'empona obubalagazi ndabalaba ndaba nkugambye n'ebyendowooza biringa obwanjaka ndabalaba ndaba akabate n'ebyendowooza bikira byendabako omutuufu bingi ebimuyitako era ebeera ntanya kufanga tatuse kubanga tobye n'omusolo oguwa bulungi omuko ogw'omunkindi oliba okusangawa gwe weeyita okuba nti noli muntu mulungi bateebaka abasajja kusibira ekifundikwa olaba baneneŋŋana gwekikyomera kimire oluusi bw'okitulumya gw'oba omutamuzi munno ng'akwoze n'osalawo obutamuwa tewabaako limitikolimu tekitera gwe mutaka ekitiibwa ky'omukyala ng'aliko watudde era nno n'omusajja ng'alina amulabirira naye okwenjeera otyo ng'obutiko obutanuze emirembe n'ekitiibwa oliba ofuma ifumi n'okuwasa omukyala nambalaala bankana okwewonya emiteru omukazi oleka muleke yadde omusajja ng'olaba ayigiriza wagaana ng'okulabulwa nga naawe omusegulira baweesa emmundu ne ziddomu ezibwatuka kimanye ezikolerwa oyo omuntu omutawaana olaba enjovu ennene n'ensolo enkambwe ennyo bisibwa akabundu nga bwe kaba okatono ennyo naye omulya mmere ku nsi kuno wakabi katonda geeyawa amagezi agajjudde kale katonda geeyawa ffe amagezi agaba obutonde osaanira ogakozesa ebintu ebinaggasa gisudde bangi n'abamu okuwemuka okujjako fiti naye nseeneera n'obujja naye ebisinga obungi ffe tubyetuusaako oli oluyitamu talowooza gyava neyeefuulamu gyakoma okukola ebyambyone bw'obanga ofunye akalimu ne kakudda mu nsobi osaanira okugukola ng'olina okumalirira ate buli kibiggwe ky'okoze nga ye mukama awandiika ne bwe kiba kirungi oteeka okusasulwa ate nno sekkono otawanyisibwa mwattu kimanye buliggwe ky'okoze ky'olina okusasulwa ate tewali asinga binyoobwa n'akungula soya wabula ekyo ky'osize ky'olina okukungula kikookola ekibiggwa kikoze osigala bulungi kyokka g'okikoze ku mutima alibalijjwa buli lwakirowooza omutima ne kumyasa wabanga tannafa ayinza okusasula Tomotopo inge vimitako Nerebe lantanya kufanga tatunse Akamwaka noko ii mkoto tire mekwano Nera kabira muo rusi nekalana Njoge na biringo kubawe vitasanyi Abade base kanga matama gabandeku Choko banga mwafu mubine vyo kunsi Novera mugaga motima nememe Nebo batolina kwefule ngali na u Okwe gomba ukususe kufose vitasanyi Dabala badaba kabate Nebye ndoza biringo wajaka Dabala badaba kubambe Nebye ndoza vichira vienda wako